Downloaded from ilovezedmusic.com.
Just follow the beat. You know it's all this.
Ozone mwalimu waka ina mwana mina yanatea
yanatea
nikutakumi na peni nivizaka na mitela ngoya mina yenilete ile yakuta hape kie kie halivizaka zemuni swalele muni tuseni tie tie zeza lifase nilivoni mianikoni halina tuso ya kuni tusana fani mponi masiponi menisichoni kononi kutile ni mwana mina kakoni anika kena mavuta tandate mina muka nifapawa muka nitambe kalizo hola mina zazile nikawa anika kena mavuta tandate mina muka nifapawa Kanivoni sashishe mwasami mwazazine nikao Tatene kesika inikeni Amulikeni za kuli nisichoni na Mutuna wamina ni uboni Yatemuteni satani ya mikoni na Olimu ya naitelezi mushe Ukalu yetele la kushwaluhushe Ukalu tosa maswe Ukalu zusa kuze maswe Mutu, ni mutu, kina koya wite kulo Mwarikezo ni kami upulo, lukutere kumupurusi Waluna, ukaluzu samo mwaritolongo Ukaluzu samo mwamatala, ukaluzu samo mwamakulalo Ndate, ndate, ukaluzu samo mwaritolongo Ukaluzu samo mama tala Ukaluzu samo mama kuda Nundate Kina Anika kena mavuta tandate Mina muka nifapawa Muka nitambe kalizo Hola mina zazile nikawa Anika kena mavuta tandate Mina muka nifapawa Muka niwani sashishe Mwasa mina zazile nikawa
from ilovezedmusic.com.